Yeah. That's right,
that's right, that's right, that's right.
It's the kids, baby.
Business.
Yeah, mini kutop, you your ma, biza keep on shining. Wanakoma wanapenda vile mzee I'm rhyming. Watoto dogo wako scare, yeah they keep on running. Wanajua ni kiyama, yeah they keep on hiding. Man I keep deposit, kwenye mapena I'm on it. Kwa hii midunga msole, kusupo waje kele. Checking my rhyme, checking back a flow. Najiona mimi tu wengine busy, I don't know. Makaratasi pesa siyo ye hasara ro. Na ukijifanya we manara na geuka mo. Na kufukuza tu kazi, mbona si kazi. Busy sipendi unazi, bora kuweka na wazi. Mficha maradhi, mana ubinadamu kazi. Zetu kupiga geshazi, na iko wazi. Si wakali wezi kazi, kitu tutaki makuzi. Bora ujuzi, uliza kupapa razi, yeah. Kusumi miku stop, now way. Mana hukutawa busy no to a pay. Swala kwa hustle na kupray everyday. Mungu bawa kutumama kile kitu okay now. Kila kitu okay. Na kama ni kubomi na bomba kabasi. Cheki my details, home sina wasi. Izo kunukia ye mwendo marashi. Fune minu doko business kanda basi. Wala kuna wasi. Kila kitu safi. Cheki my dress code vile niko fresh. Vile na watisha. Nani wakubisha. Haya yote tisa. Kumi wame kwisha. Na wanajua vile niko. Kwamba miso. Vile naifanya rap yonekana simpo. Mana lipo sipo. Nando yangu miko. Zile kujuana sana kwangu mini mwiko. Yeah.
I put it in.
Putin.
I put it in. Hey, in my zone. Sambovu mini kona kazi. Sanzuri nipo. In my zone. Sambovu mini kona kazi. Sanzuri nipo.
Putin.
Yeah. I put it in.
That's right.
Putin.
I sit in the house.
I'm going in. Hey, your future's my throwback Thursday. Speedy Heen is in the flight kwenye runway. Anyways, Joe McKinney way. Introducing we usi kama gangway. Mob yangu ni noma na miso inspector. Mini shule mnasoma na hisi ndo ni lecture. Lecture makini, I do this for the culture. Nili survive ni kila menu mbele ya vouchers. Na mini killer ni killer mina kill vouchers. Ukiniotea mapembe mini poacher. And if you wanna learn mini culture. Na kama unaugua zile chuki mini toucher. Ballon d'Or flows, Lamborghini doors. Missi vunji bay kuwa indoors. Mambo zangu binafsi siwezi disclose. Mi wagana kula bata indoors.
Putin.
I put it in.
Putin.
I put it in. Hey, in my zone. Sambovu mini kona kazi. Sanzuri nipo. In my zone. Sambovu mini kona kazi. Sanzuri nipo.
Putin.
I put it in.
Putin.
I put it in.